najimsafi.com.
Una na 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 eh. Imo
Bag up on the hit.
Squeezy, nasipo nipigia na nuna. Na kesha na subiri simu yake. Tabasa mwana na hata nikiona meseji zake. Sijui nisha anza kumpenda. Mbona sielewi, sielewi. Mana kutwa na muwaza. Kila sauti yake silali. Naangamia mwezenu. Nisha penda tena. Nikimuwaza na tabasamu. Anani changanya eh. Oh, 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 oh. Nimependa tena niombeni nitoke salama naisi nimependa 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 nikimwona mwili wantetemeka zanisha. Akini tazama toka visa na hisi kufa kufa. Natamani mapenzi yake nipate, ila siwezi sema mi nataka endo anipate. Aseme atanipenda penda, aseme atanirinda nina, aseme ataniganda ganda, awe kama wangu rumba. Naangamia nishapenda tena. Nikimuwaza na tabasamu. Anani changanya eh. Oh, 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 oh.
Naisi nimependa
na feel nimependa tena. Nino Isaya Vata You can call me Zuzu.
Tell your master.
Pakuango makali kutoka wadachimsafi.com.